yeah. Aqua boa, yeah.
What else?
Oh, so cool.
I mean, you mean what? Where the girls at? Where the boys at?
Uya kwa kwa ya sewa po, uya tuntuma ya sewa she. Unipia ya siwe ya kwa jofo, afe ubenye binsuwa eye sikedro. Mami mwini miwo, ewe ya simu ni obre no di. Mami mwini miwo, mami nchili mfili oke. Mami mwini miwo, ewe ya simu ni obre no di. Wati, mami mwini miwo, mami nchili mfili oke. Abena, yabo, kakuraba miwo, mami. Baby, I'm a man, 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 I'm a
man, Inti kama bo me homo deno Macho me bua nua mana beno Ekom di mi anda wa meno Enenya miya tu mi se mwase mingye ho Mini bine busu ya bu mi lamojin Kakraba mi huye hu mi kanko Menye biya wose ma mi nji limozin Yase mi mi jen wo ho You figure say I come joke Adake mu wa shinti ma me bele Preme che chingana ma me ice cube Kala kala fone we wo hima se we Vimi sika de sambe kwa iTunes Obienya ni sika na mo ya ho paperwork And your family chain, I'm a con square. Mima usu, I dem, you jumo, what I wear. Se si an am one, they dem compare. Nye me kane se.
Yabo,
what else? What else?
Kakura ba mi mwa 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 mi Open your 50, na bo mu amano. Wa wa ina obi Maria, and she say who was my partner. Obi dia ba no pa, obi dia ba nimre. Na nimre nimre pa, na face a brabo to miss sa. Fosu ya she sa, ena ya she Gucci ya usi dia ba, onim se ngoi.
Where's your hair when you worship where?